kungunovemba mhla siqala ukubonana baby. Well, well, nathi baby wozalana ngifuna igama lakho. I wanna be next to you. Oh, bonke abantu babengihleka bethi ngeke ube ngowami. Bonke abantu babengihleka bethi ngeke ube ngowami.
Real honey, it's